kutoka kwa Nas Business yo.
Amina ni msichana mrembo anaishi Temeke mikoloshini. Usumbashe yake msumbali na nyundo, wazazi wote ni masikini.
Waliganga ganga 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 ili Amina ende shuleni. Wakajichanga changa 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 walikubali hata madeni.
Amina shule yeye akachezea kwa tamando mdogo za dunia. Alizugwa na Vicente vya mia mia, wajinga mimba akampatia.
Amina shule yeye akachezea kwa tamando mdogo za dunia.
Alizugwa na Vicente vya mia mia, wajinga mimba akampatia.
Labda niseme ngomba masikini azai hawezi kufurahi, labda atage mayai. Labda niseme ngomba masikini azai hawezi kufurahi, labda atage mayai. Haiwezekani
shanga kwa nini mtoto hataki kwenda shule na kata? Hataki kwenda shule na kata.
Yapo.
Yeah. Walijiganga ganga 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 aje kuwa tadiwani. Wakajichanga changa 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 wapige vita umasikini.
Yapo.
Walijiganga ganga 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 aje kuwa tadiwani.
Kwa shida.
Wakajichanga changa 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 wapige vita umasikini.
Kata niseme ngomba masikini azai hawezi atage mayai. Kata niseme ngomba masikini azai hawezi kufurahi, labda atage mayai. Haiwezekani mtoto labda abaki nyumbani. Haiwezekani mtoto labda abaki nyumbani.
Usitake nicheke nani alizaliwa kicheche. Sikiliza shida zake wote abaki mwache mwache. Alianzazi kuchache alipotenga wazazi wake. Alitengwa na ndugu zake kiume na kike. Nimshike mshike ati wapi hatima yake. Wadugu zake machokoraji chokwake. Mimi nataka nijiweke weke wanapaka wambake. Eti wapomeshe haiache tabia yake. Haiache tabia yake. Ata niseme ngomba masikini azai hawezi kufurahi, labda atage mayai. Ata niseme ngomba masikini azai hawezi kufurahi, labda atage mayai.
Shata one blood.
Kata niseme ngomba masikini azai hawezi kufurahi, labda atage mayai. Kata niseme ngomba masikini azai hawezi